Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itanga ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni saa 11 n'igice I Kigali ni Bujumbura. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abaduteze amatwi mwaramutse neza. Turatangirira ibiganiro by'iki cyumweru ku makuru. Turakurikizaho ikiganiro tujahe cy'urubyiruko rwo mu Burundi. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Duhere rero ku makuru.
Urakoze Thomas. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahamagariye Ububiligi gufata ingingo zihuta kugira ngo ibiganiro cyo gihugu kiriko kiragira n'amashyirahamwe giheraniye bigira ico bicitse ko kugira ico gihugu ntikive muri wa murwi w'ibihugu bya Buraya 19 bikoresha ifaranga rimwe. Umunyamabanga wa Leta ajejwe iby'ubutunzi Jack Leve abicije kuri televiziyo CNN yavuze ati ubwirigi butegeza kubikorana umwitwariko mwinshi kugira ngo ubutunzi bw'ico gihugu ntibutabagare n'abagirigi babandanye baho neza. Mwamenya ko ico gihugu gitegerezwa kwegeranya amadolari muri yaridi na miliyoni 800,000 yo kwishura cagika FMI imbere y'igenekezo rya 30 ry'uku kwezi kwa gatandatu. Rwarunani rw'ibihugu bigwaniriza hamwe wa murwi Islamic States rwamenyesheje ko ku munsi wa gatandatu rwakoze ibitero by'indege 16 muri Iraq na 6 muri Siriya. Ibirindiro by'umurwi Islamic States vyatewe biri mu bisagara bitandukanye nka Beji na Fallujah muri Iraq na Al Abiyak muri Siriya. Igisekere ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika jamenyesheje iyo nkuru cemeje yuko ibimodoka n'ibindi bikoresho by'uyo mu byo by'ingwano by'umurwi Islamic States byasambuwe. Ishami ryishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR aho ryahimbaza umunsi mu mpuzamakungu ujejwe impunzi kuri munsi wa gatandatu ryamesheje ko abantu bataye izabo bakahunga bangana n'imiliyoni 59,500 muri iki gihe. Antonio Guterres atwara iryo shirahamwe yavuze ati turiko turabona ibintu tutari bwigere tubona ati kandi uburyo bwo gufasha ntibwiyongera. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ati ku munsi nk'uyu Amerika irifatanije n'ayandi makungu yemera ko izo mpunzi zikwiye guhabwa iteka n'icubahiro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko umwe ku bantu 122 ku isi ari mpunzi canke yataye urugakomoka canke ariko arasaba ubuhungiro. Mu gihugu ca Mali abagwanyi baba Tuareg umugwi wahora urwanya leta kuri uyu munsi wa gatandatu waremeye gusinya amasezerano na leta ya Mali inyuma y'ukwezi kwari guheze iyindi mirwi yarashize ibikumu ku masezerano. Ivyo vyabaye aho leta ya Mali yemereye ko abarwanyi b'abatuareg babo bazoja mu gisirikare ca leta kandi ko bazoserukirwa abatuareg bazoserukirwa bishimishije muri leta izohuriramwo imirwi yose. Muri Somalia naho babarwanyi bo murwi El Shabab barateye ikirindiro c'igipolisi. Abapolisi 16 barahasize ubuzima. Ibyo vyabaye kuri uyu munsi wa gatandatu mu gisagara ca Afgoye aho ico kiri mu kilometero 30 mu bumanuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Mogadishio. Guverineri w'ico gisagara Abkadir Mohamed yamenyesheje iradiyo y'igihugu ya Amerika ko igipolisi cashoboye kwivuna. Ico mwomenya coco nuko ingabo za AMISOM zirimo abasoda b'Abarundi bamaze kugarura uturere twinshi twari twifatiwe n'uwo murwi El Shabab aho ni muri Somalia nyene. Reka tuve muri Somalia tuje muri Nigeria. Muri Nigeria rero ngo hariho umupastori yitwa Yohana Baru uyo arongoye ishengero Revival and Reconciliation Foundation yarashiriye aba Islam bapfungiwe mu maprizo atandukanye y'igisagara ca Gatuna amasabuni n'utundi dukoresho twankenerwa. Yongeye kandi arapfunguza abanyororo bari bapfunzwe kubera ibyaha bito bito nk'ababuze amafaranga yo kuriha ihadabu bari baciriwe. Ibyo yabikoze mu gihe abayisilamu batanguye ukwezi gutagatifu kwa Ramazani mu ntumbero kandi yo kugarukana umwumvikano hagati y'abemera Kristo n'abayisilamu bashamiraniye muri ako karere. mwamenya ko muri aho karere ka Nigeria abayisilamu n'abakristo bama bariko barashamiranira kandi ingwano zigahitana abantu batari bake. Nagira ndabamenyeshe ko mubandanya mukwirikira radio ijwi rya Amerika bivugira I Washington DC.
Mugenzi wacu urakoze ku makuru tugejejeho. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rw'abanyarwanda.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Twongeye kubasuhuza mwese mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo. Kikabageraho buri cyumweru kuva saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Ikiganiro cya none gihagarariwe na Roger Niyigena. Naho njye ubasuza kandi mbaha ikaze ndi Ndungutse Epaphrodite fatanije na mugenzi wanjye umuziranenge Nicole. Nicole umeze ute?
Ndaho ndashima Imana. Wese umeze ute Epo?
Nanjye ndaho nta kibazo urebye. Reka tunizere ko namwe mukomeje kudukurikira mumeze neza kandi nabo bitameze neza mukomeze kwihangana.
Kia au gomba ndipise ndimonda shakumugati baby baby oh suku kwimakea au gomba ndipise ndimonda shakumugati oyo
eyo ni Micho the best kora afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 buri cyumweru. Stay in touch.
Guhitamo icyerekezo cyangwa ishami ryo kwiga ni kimwe mu bintu bikomeye ndetse binashyira mu rungabangabo benshi mu banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye by'umwihariko mu cyiciro rusange, ariko nanone si umwihariko wabo kuko no muri za kaminuza aruga. Ahanini ngo bigaterwa no kutagira amakuru ahagije ku mashami abahari ndetse no kutimenya kuri bamwe bikanabiviramo kwiga ibyo babonye. Ibi usanga bikunda kugaragara mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Kuko nko mu bihugu byateye imbere nko mu Burayi na Amerika usanga umwana ashakirwa umujyanama w'umunyamwuga mu byo guhitamo icyerekezo akanamukurikirana akiri muto maze akazamufasha guhitamo icyerekezo kimukwiriye.
Abahanga mu bijyanye na career guidance bavuga ko mu guhitamo icyo umwana aziga hakwiye kurebwa ku bintu bitandukanye. Muri ibyo twavuga nko kureba icyo umwana akunda kandi ashoboye, inzozi ze, impano ye n'ibindi tutarondora muri aka kanya. Aha kandi bavuga ko umubyeyi afite uruhare rukomeye mu gufasha umwana guhitamo. Nubwo yemeze gutya ariko hari ababyeyi bumva ko inyana ari ya mweru cyangwa umwana wa Samusura avukana isunzu bagahitiramo abana babo icyo bagomba kwiga bitewe n'icyo bo aricyo cyangwa se icyo bakunda. Ibi umwanditsi Paul Taff mu gitabo cye How Children Succeed yabigarutseho avuga ko ari ikosa rikomeye ababyeyi bakora. Ngo si byiza kuko ari igihe umuhitiramo ibyo adakunda akabijyamo kubera kubura uko agira bikazamugiraho ingaruka zikomeye.
Ibi nabyo tugiye kurebera hamwe mu kigano cyacu cy'uyu munsi, aho twumva ubuhamya bwa bamwe mu bana bagizwe ingaruka no guhitirwamo n'ababyeyi babo. Turareba kandi icyo ababyeyi batekereza mu guha abana babo uruhare rwo kwihitiramo. Tukanareba icyo Leta y'u Rwanda iteganya mu gufasha abana mu guhitamo ibibabereye. Turanakomeza kandi gahunda twatangiye mu cyumweru gishize yo kubagezaho ibiganiro mpaka dukorera mu mashuri. Namwe mudukurikiye mushobora kuduha ibitekerezo byanyu kuri iki kiganiro mutwohereza ubutumwa kuri nimero igendanwa 0788545411 cyangwa se 0722255415. Ushobora no kutwandikira kuri page yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo cyangwa se kuri email yacu ejoyoutheco@gmail.com. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi.
gutangira ikiganiro bagenzi bacu Aria Teta Gwiza na Maxime Rindiro baganiriye na bamwe mu babyeyi ku bijyanye no guha umwana amahirwe yo kwihitiramo icyo ashaka kwiga maze badukorera inkuru ikurikira.
Kenshi mu Rwanda kimwe n'andi mu bihugu byo muri Afrika guhitamo icyerekezo ku mwana ntibyoroha ku buryo hamwe na hamwe usanga byarabyamakimbirane hagati y'abana n'ababyeyi.
Aha turi ni mu mujyi wa Kigali tugiye kuganira na bamwe mu babyeyi batandukanye batubwira uko bakira ibyifuzo by'abana babo igihe babagejejeho amahitamo yabo.
Mukabugwiza Mina umubyeyi w'abana bane we abona ko iyo umubyeyi yatiyemo umwana biba bitewe n'ubushobozi afite kuko ngo hari igihe umwana yabashaka guhitamo icyo badafitiye ubushobozi.
Umubyeyi wawe nimba guhitemo ikintu runaka nibwo bushobozi afite kuko iyo ugiye mu byo kumugura hari hahandi uhisemo wihitiyemo wewe ubwawe uri umunyeshuri nta kazi ugira uri umwana ukeneye minerivare ukeneye amafaranga y'ishuri ukeneye ayo kuzarya ku ishuri ni ukuvuga byose ntabyo wibitseho utegereje umubyeyi mbese wowe urumva utari kugora umubyeyi kandi ntabyo afite none rya shuri wihitemo uzaryiga.
Undi mubyeyi we twaganiriye asanga guhitiramo umwana bidakwiye dore ko yaretse umwana we akiga ibijyanye no gutwara indege kabone nubwo adasobanukiwe ibyo ari byo. Twumve Sorina.
Njye numva umubyeyi yatakagombye kubangamira umwana mu gitekerezo cye cyangwa icyifuzo cye yakagombye kureka umwana agakomeza ikintu yihitiyemo kuko byanga bikunda nicyo kimugirira umumaro uko aba agihisemo kuko yagikunze. Yiga mu wa gatanu segonderi yiga segisiyo yo kuba umupilote njye nibyo yansabye yumva ariyo yakurikira nk'umwana kuko aricyo gitekerezo yagize kandi akaba aribyo ashaka yumvishe nabyo ntacyo bintwaye. Byarantangaje cyane nyine kuntu atekereje ibintu by'ubupilote cyangwa ibintu nk'ibyo ariko nanone nza kugaruka ndavuga nti birashoboka ko aricyo umwana yahisemo mva rero nabyo ntacyo bitwaye nk'uko ari ubyihitiyemo buriya hari uburyo aba yabikunzemo.
Uwabagira Julienne umubyeyi w'abana umunani utuye mu murenge wa Nyakabanda ho mu mujyi wa Kigali tumusanze mu rugo iwe kubwe abona guhitiramo umwana byateza amakimbirane ndetse bikaba byatuma umwana atabiyumvamo akumva ko bamubangamiye.
Numva atari byiza ko wahitiramo umwana ko umwana iyo yihitiyemo agira ikimunyura akaba ari cyo yakurikira kuruta ko wamuhitiramo. Ushobora kumuhitiramo bikazamutera ikibazo kuruta uko we yakwihitiramo akagira icyerekezo cye cyihariye yihitiyemo kuko umwana ashobora kubona ko mwamuhitiyemo ibyo adakwiye bikaba byatuma atabiyumvamo neza akabona nyine ko mwamubangamiye. Nabagira inama y'uko babareka abana bakihitiramo uko buri umwana iyo yihitiyemo biranamwubaka akumva ko nta kibazo yagira kuko ari we uba wihitiyemo icyo kintu ariko uwo yumuhitiyemo bituma niyo bitabaye ngo iyo bitamuhaye amahirwe abatekereza ati umubyeyi niyo yandoshye muri kiriya kintu ariko iyo yihitiyemo we akoresha imbaraga ze zose cya kintu yahisemo kikamugirira inyungu.
Si kuri abo babyeyi gusa twagarukiye ahubwo twaganiriye na Murigande Jacques uzwi ku izina rya Mighty Popo umwe mu barimu mu ishuri rya muzika ho mu karere ka Rubavu aragira inama ababyeyi usanga bagifite imyumvire yo kuba bahitiramo abana babo ku cyerekezo runaka.
Muri ibi bihe turimwo kubona umubyeyi yima amahirwe umwana we kwiga byo umwana afitiyemo impano cyangwa akunze abamuhemukiye cyane rwose nashishikariza ababyeyi bose mu Rwanda hose n'ahandi abumva Ikinyarwanda niba umwana wafite impano mu kintu runaka mureke ahubwo mushigikire akijyemo maze muzirebere ibizavamo kubera ko bimaze kwigwa ahantu henshi cyane ku isi ko iyo ukoze ikintu udakunze amahirwe yo kuzakikora neza aba ari make cyane. Ntihandi usanga umuntu yarakoze akazi imyaka yose atanezerewe kandi umuntu atakoze ikintu anezerewe ntabwo aba agikoranye umutima ntabwo agikora neza. Rero ni byiza ko umwana akiri muto atangiye guhitamo icyo yifuza gukora icyo afitiyemo impano no kumushyigikira rwose nabwira ababyeyi bose ko ya mitekerereze ya kera yo kwifuza ko umwana wawe aba umuganga cyangwa akaba asinzi inde muri ofisi yamweza karavati biriya rwose ntabwo bigikora.
Barakoze cyane Aria na Maxime. Reka mbere yo gukomeza n'ibi byo guhitamo icyerekezo ku bana tubanze tubagezeho ikiganiro mpaka twajyanye n'abanyeshuri bo muri Nyanza Technical School ikigo giherereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo aho twaganiye ku nsanganyamatsiko igira iti ese umwana ashobora kuvuguruza icyemezo cy'umubyeyi we.
Mm.
mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Nge nitwa Nadine Uwamahoro, ngiye kuganira ku ngingo igira iti ese birashoboka yuko abantu bari mu kigero cyanyu bavuguruza icyemezo umubyeyi yaba yafashe, cyangwa se yavuguruza igitekerezo umubyeyi yaba yafashe. Mwebwe muri abahakana, ese mwatangira mutubwira muherahe muhakana yuko umubyeyi yaramutse akubwiye ikintu wakivuguruza?
Murakoze. Nkuko twese tubibonye ahangaha, turi abantu bamaze kurenga ya myaka 15, rero twavuga ko umuntu aba akigendwa n'iwabo cyane. Ntabwo tuvuze yuko ibintu byose umubyeyi yavuze wowe wazaza uhita ubihakana, ariko mpamya ko hari igihe umubyeyi ashobora kuba ari muri mudi itari nziza, akaba yafata nk'imyanzuro ikomeye kuri wowe, noneho nawe ukaba wavuga ati ibi ntabwo mbyemera, ahubwo reka twicare tuganire, noneho tuze kureba imyanzuro itari bubangamire impande zombi. Turabizi kera mu Rwanda baratekeraga, bahamaze akarya ngombe, none se nk'ubungubu umubyeyi akubwira ati ndashaka ko dukora uno mugendo. Kandi muri iki gihe twese twabaye abantu bamenye Imana, abazungu batuzaniye iyobokamana, kandi na kuko tugasanga iyo migenzo ihabanye n'ukwemera, kandi ugasanga uwo mugenzo akubwiye gukora wenda ati wowe urafata aka kantu wajya kwirasaga wajya guterekera, akamubwira ati rwose mubyeyi wanjye ntabwo njyewe iyobokamana ryanjye ribinyemerera. Ndumva aho hantu hari nko muri urwo rugero twe twavuze yuko umubyeyi ikintu cyose yakubwira wumva mutacyumvikana, aho byaba byiza mwicaye mukabiganiraho.
Hari igihe ubumva icyemezo umubyeyi waba gufatisha ukumva ntigifututse bitewe n'ibintu nakamwari muri we, nk'uryo wenda akubwiye ntuzongere kujya kwa kanaka, ugasanga iyo myumvire ni imyumvire y'abantu ba kera, kandi igihe tugezemo ni igihe cyo kujijuka, ukumva we ntabwo wabikora mukicara hasi mukaganira kubwira rero umubyeyi wanjye twumvikanye ukuntu bimeze gutya na gutya, ugafata undi mwanzuro bitewe n'igihe tuba tugezemo. Muri iki gihe hari ikintu ababyeyi bishyizemo kivuga yuko niba ugeze mu gihe cya adolesi hari indi myumvire uba wagize, ababyeyi bakirengagiza yuko ufite uburenganzira. Namwe sinzi niba muri kwirengagiza uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bwa muntu, sinzi ibyo bintu muri kubyirengagiza nabyo mubigaruke yuko uba ufite uburenganzira, ntabwo umuntu yagukandamiza. Nubwo ari umubyeyi wawe ntabwo
ese wari utangiye kuvuga iby'uburenganzira, ubona abantu bari mu kigero cyanyu bafite uburenganzira bwo kuba hari igitekerezo batanga ku mwanzuro runaka ababyeyi bafashe
cyane, kuko urebye hari umubyeyi afata imyanzuro ukiyambaza bwa burenganzira.
Niba twese tuzi ko turi Abanyarwanda kandi twubahiriza n'umuco wacu w'Abanyarwanda, Abanyarwanda ubundi baranavuga ati utumviye se na nyina yumvirije. Ubwo rero niba twese twemera icyo kintu, ni gute umubyeyi wawe yaza kubwira ati mwana wanjye, tuzi ko ubundi gutya tubaho abantu umuntu wa mbere ugukunda ni umubyeyi wawe, niba akakubwira ati mwana wanjye iyi nzira ntukayigendemo ni uko azi impamvu. Kandi ababyeyi bacu ni abantu baba bafite experience mu buzima, babayeho muri situation zitandukanye, twebwe nibwo tukiza turacyari urubyiruko ntabwo turamenya hanze uko hameze, we niba ambwiye ati ntukagende gutya mba numva ko ntabwo
niba umubyeyi yavuze ngo kora iki fest manzu gikore, ahubwo na nyuma yahoze kumbwira ati mu by'ukuri nubwo nakubashye nkagikora nabonye imbo negative effect, sibyo byanga byakunda cyose akakubwira kujya ahantu hano manzu reke kujyayo kuko yabikubwiye.
Ndashaka gusubiza umuvandimwe uvuze ati itegeko rya kane ry'Imana riravuga ngo jya wubaha so na nyoko. Mwese najye nkamubaza tugendeye ku mateka Abanyarwanda twahuye nayo, iwanyu baratwiciye, umubyeyi arambwira ati rero umwana wanjye umaze gukura ndashaka kumfasha tukivurira, ariko tukajya kwihorera kuri uriya muryango. Ubwo ngubwo se kumbwiye ngo twabanza tukagikora nk'umukirisitu wagenda kwihorera, kandi Imana ikubwira ko kwihorera ari icyaha?
Barakoze cyane Nadine Uwamahoro na Aria Tetagwiza bakoze iki kiganiro mpaka. Tibutse ko mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika, naho ikiganiro cyo ni ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo.
Nkuko twabigarutseho dutangira iki kiganiro, hari bamwe mu banyeshuri bagirwaho ingaruka no guhitamo nabi cyangwa no guhitirwamo n'ababyeyi babo. Abandi nabo bakagirana amakimbirane n'ababyeyi babo kuko badashaka kubaha umwanya wo kwihitiramo. Reka twumve ubuhamya bwa bamwe mu biga mu ishuri ry'umuzika rya Nyundo mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bavuga uko ababyeyi babo bagiye babananiza kwiga muzika nubwo bo bumvaga ari cyo bashoboye kandi babifitemo impano. Mu buhamya bwabo banavuga ku ngaruka batewe no guhitamo nabi mbere. Ni mu kiganiro bagiranye na bagenzi bacu Mizero Crispe na Yves Nkuye mu ruge.
Naratangira tubwira amazina yawe, imyaka ufite ndetse na ubuto.
Murakoze, nitwa Nshimiyimana Yves, izina ry'ubuhanzi ni Solopi. Nkaba mfite imyaka 19, nkaba nturuka mu karere ka Muhanga.
Mbere yuko uza kwiga umuziki hano, hari irindi shuri wigagamo, wigaga ibiki?
Nigaga ishami rishinzwe kuvura amatungo cyangwa se veterinaire. Niryo shami nigagamo.
Ababyeyi bawe bakiriye gute inzira wahisemo yo kwibera umunyamuziki? Ukibibabwira ni gute bo babyakiriye?
So wabonaga batabyakiriye neza, ariko barashyize barabyumva bitewe nuko nabibumvishije nkabereka n'impamvu zishoboka zishobora gutuma ibingibi ari byo bizantunga mu buzima bwanjye bwa buri munsi.
Amazina yanjye nitwa Mweretsimana Saba Rugwiro, ako benshi bazi ku izina ry'ubuhanzi rya Speedman. Okay, wacu ni mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Natangiye umuziki niga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye. Ababyeyi banjye ntago babyumvaga kuko ariko ntabwo babishakaga, ariko kugira ngo mbakumve mbumvishe ko byose bishoboka, nahise nkora indirimbo nyita Mbiture kugira ngo mbereke yuko ibyo bankoreye bandihiriye bagize icyo bangezaho, ariko nanjye ibyo ngiyemo ngiye kugenda kandi nzahaha nkaronka nkaza nkabitura.
Ese utekereza ko ari iyihe mpamvu yatumaga batiyumvamo ko wakwiga umuziki?
Bumvaga ko ari uburara bitewe n'uko n'abantu babyirukiye mu idini, nabyirukiye nsanga ari abantu b'idini cyane, bakumva ko niba ngiye gukora umuziki ntandukiriye idini nyine mbacitse ngiye kuba ikindi kintu bitewe n'ukuntu bumvaga abahanzi hanze ukuntu bitwaraga.
Mbere wakoraga iki mbere yo kuza kwigana?
Okay, mbere yuko nza kwiga nari mwarimu kuko nize ubwarimu, ariko nabonye icy'ingenzi nyine gishoboka ko cyazangiraho kingeza cyane ari umuziki kuko numvaga ariwo niyumvamo cyane kurusha uko naba mwarimu wigisha ibindi bintu bisanzwe.
Utubye ko wari mwarimu nawe ni umwuga, kuki wumvishe ku giti cyawe ukeneye kuba umunyamuziki?
Cyane impamvu yatumye numva ko ngomba kuba umunyamuzika cyane ni uko numva nabyumvaga mu byari bindimo, nkumva mbikunze binandimo, ndavuga nti byanga bishoboke bikunde ngomba kuba umunyamuziki. Yatumye ngira umuhate.
Wize ubwarimu ni nabwo wakoraga, ese ugereranyije imitsindire uko watsindaga uri mu bwarimu nka domaine utiyumvagamo n'uko utsinda aha mu muziki, tugereranyiriza uduha ishusho?
Umuziki niwo ntsinda cyane kuva uko natsindaga andi masomo asanzwe.
Ese hari amakimbirane yigeze aba hagati yawe n'ababyeyi igihe bakubuzaga kuza kwiga umuziki?
Ntabwo babyumvaga, urumva byansabye ingufu nyinshi cyane kugira ngo mbibumvishe, kuko nibaza ko njya no kuza kwiga hano umuziki naje nkababwiye, kuko numvaga ko nimbibabwira wenda bikururira andi makimbirane cyane, mbanza kugira mu muziki mbibabwira nyuma babyumva nyuma, kuko ntakundi kuntu bari kungarura kandi namaze kugeramo. Ababyeyi baha abana babo uburenganzira, kuko umwana muri we ushobora kumuhatira ikintu yumva adashaka kamemara nagitsindwa iyo atagishaka, ariko iyo agiye mu kintu ashaka ubwe agikura neza kuko agikunze akanagitsinda.
Mu rwego rwo gufasha abana mu guhitamo neza ndetse no kwimenya, Rwanda Education Board ivuga ko yamaze gutangiza gahunda yo gufasha abanyeshuri guhitamo icyo bakwiye kwiga, icyo twakwita career guidance mu rurimi rw'Icyongereza, nk'uko bisobanurwa na Gasana Janvier umuyobozi w'iki kigo. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Uwizeye Caroline afatanije na Tabaro Pacifique.
Murakoze, kumenya inzozi umwana afite biroroshye cyane, tubigeraho dukoresheje icyo bita career guidance, kuyobora umwana kuzagera mu nzozi ze nyine mu buryo bwo gukora, nagera mu mirimo, atangiye imirimo runaka yahisemo yigiye yashoboye, ni gute twamufasha kugera aho hantu. Umwana tumureba ni ibiki ashoboye kurusha ibindi, umwarimu abareba ibyo nubwo abayigisha abanyeshuri ari ukureba icyo wamarira umwana bitewe n'ubushobozi afite, bitewe kandi n'impano afite. Dukorana n'abarimu tukababwira ngo nimwigisha amasomo aya n'aya n'aya, mujye mukora ibi n'ibi 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 kugira ngo murebe umuntu ugaragaza impano kurusha abandi, noneho mubitubwire. Icyo ni kimwe. Ariko icya kabiri hari n'amarushanwa dukora ku rwego rw'igihugu ahereye ku ishuri mu bintu binyuranye kugira ngo turebe babana koko bafite kintu kibarimo ariko batarashobora kugaragaza neza kubera imyaka n'ikigero cy'amashuri barimo akundi babifitemo nk'impano
uratanga
inama nabaha n'inkizo nkimuramba ha buri munsi iyo mbonye amahirwe yo kuganira n'abana n'ababyeyi n'ukubabwira ngo bajye babanza batega amatwi abana babo ikindi cyakabiri kuganira cyane n'abarimu babigisha ni ikintu kiri gikomeye cyane mu buzima bw'umwana nibo babigisha nibo bazi aho bafite imbaraga nke nabo bafite imbaraga nyinshi nibo bazi impano bafite kurusha izindi
mbere yo gukomeza reka twumve indirimbo Zero Distance y'umuhanzi Tom Close afatanyije na Eddie Kenzo ibashimishe mwe mwese mukomeje kubana natwe
nashaka yuko mbana nawe baby sankanya we mana we tumirwanya we mana nashaka yuko mbana nawe Nashaka yukombana nawe baby Sinifuza kukureka Tutari kumye sinamoika Uko mwonye nakuwa
Leka tukizere kino ndirimbo yabashimishije cyane nabonaga Nicole wari kugenda ayibyina hanyuma kandi niba ushaka kuduha igitekerezo kuri iki kiganiro wakwandika ubutumwa bwawe bugufi ukabwohereza kuri 0788545411 cyangwa se ukabwohereza kuri 0722255411.
Tukivuga ku bitekerezo byanyu reka twakire mu studio na Dino wa Mahoro na Shyaka Maurice batugezeho ibitekerezo mwohereje ku kigano cyo ku cyumweru gishize
murakoze kuduha ikaze Nkuko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye aba batwandikiye aho baba bavuze ku biganiro byahise ubutumwa tugiye kubagezaho bwiganjemo ubwavuye mu kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize aho cyagarukaga ku ruhare rw'imikino mu kubaka amahoro muri tujye guhera ku butumwa bwanda
ubutumwa duhereyeho ni ubwanda yisenga werarise uri mu karere ka Huye washimangiye ko inzira nziza yo kugarura amahoro ari siporo ukirangwa n'ubworoherane urukundo ndetse n'ubusabane Nayigize iki François Xavier yavuze ko siporo ifasha abantu kwishima bityo ikabuza abantu kwihugiraho kuko ari byo bitera abantu kugambira gukora ibibi bityo umubare w'ibikorwa bibangamira amahoro ukagabanuka bitewe na siporo François urakoze cyane ku butumwa bwawe dukomereje ku butumwa bwa Esperance Uwizeye Imana uri mu karere ka Gakenye we yavuze ko imikino muri rusange ifasha abantu kubana neza naho Kayitesi Yvonne uri mu karere ka Rulindo mutumwa bwe yavuze ko kubaka amahoro bisaba uruhare rwa buri muntu wese yongeyeho kandi ko bisaba ubworoherane gusabana imbabazi gusenga ndetse n'imikino kuko ihuza abantu benshi batandukanye niyo nshuti Emmanuel umunyeshuri muri Groupe Scolaire Kiyanzi yavuze ko ikiganiro je gikunda cyane kuko agikura n'inyigisho ndetse akaba nashishikariza abagenzi be kugikurikirana Emmanuel turagushimiye cyane nitwasoza ubutumwa bw'uyu munsi tudasomye ubutumwa bwa Cyprien Munyanyindi umunyeshuri muri Groupe Scolaire Inyange ho mu karere ka Ngoma wifuza ko twazakora ku nsanganyamatsiko ivuga ku buryo ababyeyi usanga batakita ku myigire y'abana babo bigatuma bajya mu nzira zitari nziza Cyprien turagushimiye cyane ku gitekerezo uduhaye aha akaba ari naho dusoreje ubutumwa bw'abatwandikiye uyu munsi
Mbere yo gusoza rero twabibutsa uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu aho mwatwohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo 0788545411 cyangwa se 0722255411. Naho email ni ejoyouth@gmail.com.
Mwakoze kubana natwe
kandi mugire ibihe byiza.
Nadine na Shyaka barakoze cyane reka natwe ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira hangaha tunashimira cyane mwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro cya none tunabararikira gukurikira icyo ku cyumweru gitaha nuko bisa 11:35 kugeza isaa 12 za mu gitondo
muri studio mwari kumwe nanjye Epaphrodite Ndungutse fatanije na Nicole Muziranenge na Horoje Nigena yarahagarariye iki kiganiro mugira ibihe byiza muryoherwa n'izindi gahunda abatijwe rya America yabateguriye
Imani barinde ciao ciao
Je suis né en bord de Garonne, tu vois. Y'a pas meilleur curriculum, y'a pas dit tant.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo ntikibacike.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington ni Etienne Karekezi. Hashize gusa iminsi mike abakada bakomeye b'ishyaka rya FPR Inkotanyi basabye ku mugaragaro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame gukomeza kuyobora u Rwanda. Ibyo ariko mu mategeko bisaba ko Itegeko Nshinga ririho ubu riteganya ko Perezida w'u Rwanda agomba kuyobora gusa manda ebyiri z'imyaka 7 rihinduka. Muri make impaka n'ibiganiro ku bijyanye n'amatora yo mu myaka 2 iri imbere byaratangiye. Mu kiganiro cy'uyu munsi ariko twatumiye umwe mu bakada bakomeye bari ku isonga ry'ubusabe bw'abanyamuryango ba FPR mu cyumweru gishize ni senateri Joseph Karemera. Mbanje kubasuhuza senateri Karemera, murakomeye cyane. Ye, natwe tumeze neza ari Washington. Senateri Karemera, mu by'ukuri impamvu nyamukuru yatumye mu izina ry'ishyaka rya FPR musaba Perezida Kagame kubemerera agakomeza kuyobora u Rwanda nizihe mwatubwira?
Impamvu y'abanyamuryango wa FPR Inkotanyi ndetse n'abandi banyarwanda bamushakira naho yabakuye aho abagejeje naho babona abatwara. Yakuye u Rwanda mu bihe bikomeye bigoye, ahagarika genocide, yunga abanyarwanda bari baraciwemo ibice kugeza ubwo ndetse habaho genocide ya 94 yakorewe Abatutsi. Ariko ubu ngubu aho u Rwanda rugeze n'aho abanyarwanda bageze barakundanye, bariyunze, iterambere rirashimishije. Twari twaratakaje izina ryacu nk'abanyarwanda, ubu none dufite icyubahiro ku isi hose, niko nabivuga. Utatwubaha wenda afite impamvu ze, ariko bamukundira aho yabakuye, aho abagejeje n'aho babona abatwara, kandi bakumva nta mpamvu atakongera kubayobora.
Nkurikije amagambo mukoresheje senateri Karemera, ni amagambo y'ibigwi, ni amagambo mu by'ukuri agaragariza buri wese ko Perezida Kagame yarangije inshingano yari afitiye abanyarwanda, ku buryo abenshi bagira bati naruhuke natange rugari abandi bayobora u Rwanda. Mubyakira mute?
Ntawe yatakiye ko arushye, iyo ni icya mbere. Kandi nubwo arushye, ni umunyamuryango wa FPR, kandi twebwe muri FPR iyo ni umukadi wa FPR ikavuga ngo gushinza akazi runaka, ubundi ubusanzwe biragoye kukanga. Icya kabiri yatubwiye, ahora anatubwira, ni uko tudakwiye kwica Itegeko Nshinga. Itegeko Nshinga rero ibyo bakora ntabwo biri hanze y'Itegeko Nshinga, uretse abashaka gukora interpretation cyangwa interpretation uko babyishakira. Ariko burya urebye cyane cyane muri article ya kabiri y'Itegeko Nshinga ryacu, iha uburenganzira busesuye abaturarwanda gushyiraho ubutegetsi bwo bashaka. Icya kabiri, iriya ngingo bavuga y'ijambo na rimwe, buriya ni ingingo nk'izindi zose ziri muri constitution. Ariko nanone nubwo zivuga ta muri miti n'ibindi, ariko article y'ijana 43 iteganya uko abanyarwanda babishatse ukuntu babikora referendum.
Ariko nsubi inyuma gato, senateri Karemera, umuvuze ibyinshi Perezida Kagame yagejeje ku Banyarwanda mugira muti nta kundi twabinganya. None se uwagira ati kuba yarazamuye Abanyarwanda kuba akabageza ku bumwe no kwiterambere, ntiyazamuye Abanyarwanda ku buryo habonekamo undi wafatira agakomereza aho ageze?
Birashoboka, birashoboka, ariko burya iyo umuntu azi ubwenge ntabwo ugomba kujya gushakisha ibisubizo by'igisubizo gihari, kuko na cyane cyane igisubizo utari wagira test ngo urebe gikora cyangwa kidakora. Ubuse wowe wakubwira ujya gushakisha undi muntu akuyobore, uwakuyoboraga wakuyoboye neza, wukuye mu menyo ya rwamba, akaba akugejeje ku gaciro k'Abanyarwanda bafite nk'uko bagafite ubu, no ku bukungu n'ubwisanzure bafite. Wewe wajya kujya gushakisha, gushakisha no gushakisha nyine, ushobora gushakisha ntubone cyangwa wabona ntubone ibyo washakaga, ariko wakwitesha ibyo ufite kuko ugomba kubishakisha. Na cyane cyane iyo nta tegeko wica, nta tegeko Abanyarwanda bica, ari Abanyarwanda babishaka, ari abakadire ba FPR Inkotanyi, nta tegeko wica na rimwe.
Noneho Senateri Karemera, mukumva ko hari benshi batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ndetse n'abasesengura politiki y'u Rwanda babigarutseho, mugasanga ko miliyoni mu Banyarwanda barenga miliyoni icumi nk'uko mubivuze abenshi muri bo bazirikana ibyo Perezida Kagame yabagejejeho, haburamo n'umwe cyangwa se n'ababiri bagira batireka twiyamamarize kuba Perezida w'igihugu, kandi amasomo twarayabonye, uwo tuzakuriza turamuzi, natwe twayobora u Rwanda tukageza u Rwanda ku yindi ntera.
Barahari baranabivuze kandi bari uburenganzira bwabo bwa demokarasi, uburenganzira bwabo bwa demokarasi. Demokarasi kwemerera kuvuga icyo ushaka, ibyo ushaka barabivuze, hari ababivuze ko atari byo, hari n'ababishaka. Ariko iyo ndebye imibare, iyo nsoma mu binyamakuru hirya no hino, ndumva ababishaka ari benshi. Uretse ko we yatwibwiye ubwe ati ntabwo nafata icyemezo, nimukomeze abantu bagire debate cyangwa deba ngari yimbitse ku buryo ababikunda impamvu abashaka kungaruka bazinyereke mu buryo bwumvikana, abatabishaka nabo bazerekane mu buryo bwumvikane ati nibwo nanjye ubwanjye nzafata icyemezo, kuko nawe nk'umuntu hari icyemezo azafata.
Ibyo ni byo yumvikanishije, kandi yagarutse no ku kibazo cy'abantu basa nk'aho bafite impungenge zo kugira kubavuga ko batinya impinduka kubera ubwoba bw'ingaruka zakurikira aramutse atiyamamaje. Mwe mufite impungenge aramutse atiyamamaje?
Utabugira yaba ari umusazi kuko aho yakwiye igihugu cyari cyaranzwe n'amacakubiri ataraturutse mu Rwanda. Mu by'ukuri ntabwo cyaturutse mu Rwanda cyangwa mu Banyarwanda, yaturutse hanze mu banyamahanga, mu rwa divide and rule. Bisenya igihugu cyacu, igihugu cyacu kirasenyuka, gicika amaboko, gicika amaguru, gicika umutwe. U Rwanda kera rwari rugari, none ngo nawe urabizi ko rungana. Ibice byavuyeho ntekereza ko uzi ko n'impamvu byavuyeho. Ibyo rero ni nabyo abenshi twemera yuko hari n'ibintu bimwe na bimwe tutajya tuvuga, bya bindi byo tutari told stories zitavugwa. Byagenze bite igituma waza gucagagura igihugu kuriya, ukaza guca abantu mu bice, ukabigisha kwangana kugeza igihe bicanye? None iyo mugize Imana mukabona umuntu akaza akabunga mukaba igihugu kagira agaciro nk'icyo u Rwanda bifite ubu ngubu?
Gusa Senateri Karemera, icyo bamwe mu batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda n'abasesengura bongera kugarukaho, bumvikanisha ko Itegeko Nshinga ry'u Rwanda riramutse rihinduwe nk'uko mwabikomojeho mu nama yo mu mpera z'icyumweru, nuko kandi ubusabe bwageze ku nteko burenga miliyoni n'izindi bwabisabye ko itegeko nshinga ryahinduka hari abasanga bwaba ari uburyo buziguye cyangwa butaziguye kuri bamwe bwo koreka u Rwanda mu bindi bibazo bitazwi uko byagenda
n'abanyarwanda babyihitiramo nta wundi bibahitiramo ntabwo rero bya bibazo by'abanyarwanda bya bibazo by'abandi abandi rero si abanyarwanda u Rwanda si urwabo u Rwanda ni urw'abanyarwanda bafite sovereign right yo gukora icyo bashaka ariko mu buryo bukurikiza amategeko bishyiriyeho ubwabo mu buryo buri demokratike
twareba se senateri Karemera ikibazo cy'u Rwanda ku rwego rw'akarere n'urwego mpuzamahanga murakurikirira hafi ibera mu gihugu gituranye cy'u Burundi aho abaturage bafashe umuhanda kubera perezida wifuza kwiyamamariza manda ya gatatu mu Rwanda mufite impungenge ko ibibera mu Burundi byakwamba ku mupaka bikagera mu Rwanda
ashida kwe nta mpungenge dufite
nta mpungenge
aho bitandukaniye
yego
aho bitandukaniye ubundi itandukaniro rikomeye
genda bumva
mu Burundi baravuga ngo ntibamushaka mu Rwanda bakavuga ngo baramushaka urabyumva
ndabyumva
mu Rwanda nta n'uwo babujije ngo utamushaka ngo bivuge abatamushaka barabivuze n'abamushaka barabivuze ariko iyo ndeba agiye imibare nkareba impamvu abatamushaka batanamushaka bakoresha itegeko basobanura nabi kuko burya ntabwo wajya ukora interpretation y'itegeko
yego
ukareba inshinga imwe yonyine ujya kugira ngo ukore interpretation y'itegeko iyo ndabivuga kuko mbizi kandi mbifiteho ubumenyi nabaye umusenateri imyaka 8 ntabwo ushobora gufata ingingo imwe ubona icyo ivuga utarebye izindi icyo zivuga ukore interpretation iyo aba ari kwirengagiza itegeko cyangwa wenda umuntu ashobora no kumwita ubuswa kumbizi icyo umuntu yashaka ariko itegeko nshinga ryacu turaryubaha n'ibyo abanyarwanda bashaka ntabwo bashaka gukora ibitandukanye n'itegeko nshinga riteganya itegeko nshinga rero icyo riteganya ni uko iyo bashaka guhindura iriya article
y'itegeko nshinga
hari uko biteganyije muri 193 hari n'uburenganzira iyo tegeko nshinga bitoreye muri 2003 bubaha nk'abanyarwanda noneho rero ikintu twaba dukoze ishyano dukoze ibintu binyuranyije n'itegeko nshinga cyangwa kuko ngira ngo abenshi ndetse no muri abo baturanyi bavuga n'ahandi bishoboka benshi usanga biterwa n'amategeko baba barishyiriyeho cyangwa ibyo bumvikanye badakurikiza nk'uko babyumvikanye cyangwa nk'uko byanditse ariko ibyacu biri kiriya Kagame ntabwo yatubwiye yuko ashaka kugaruka turabimusaba nacyo gituma yatubwiye ngo nimubanze mukore beba yimbitse murebye muhumveke cyangwa muhumvisinge yuko ibyo umwe ashaka biri ari byo n'undi cyangwa utabishaka ibyo bikwiye byose yabisubiyemo n'ejo n'ejobundi yabisubiyemo
aha ndabyumva senateri Karemera iki kibazo kijyanye n'ibera mu Burundi birumvikana twakigarukaho tukagitinda ariko sinshaka kukibandaho cyane ku bijyanye n'amategeko mu Burundi naho hari uruhande rugira ruti amategeko avuga ibi urundi rukagira ruti itegeko rivuga ibi rukabura gica ntibabyumvikaneho bakabisobanura ku buryo butandukanye gusa ngarutse ku kibazo cy'abantu basabye ko Perezida Kagame ndavuga bari abaturage barenga miliyoni n'izindi batanze ubusabe mu nteko hari abantu bagiye bazamura amajwi bumvikanisha ko habayeho icyo bise igitugu cyihishe inyuma y'ubwo busabe igitugu kandi cyashojwe cyangwa se cyakoreshejwe na bamwe mu banyamuryango ba FPR ibi mwarabyumvise mubisubizaho iki
nange bwanjye narabyumvise ariko nabashaka gupfobya ibyo bitekerezo sinabeshe rwose na benshi nabashaka gupfuza ibitekerezo by'Abanyarwanda noneho umuntu akabona icyo yifuza agatito abandi atari cyo batekereza batekereza biri contraire ati barabeshye bashyize wowe ubungubu koko sinzi iyo wanditse wowe nk'uwo munyarwanda
ndabisoma ahubwo cyane nabyo
nk'uyu ubona se kuri social media n'ibindi abantu birirwa bandika ubwo tuba twagiye kubabwira ngo babyandike ngira ni ikibazo cya interpretation nanone cyangwa cy'abantu bashaka gupfobya ibitekerezo by'abandi kugira ngo ibyabo bibone uko bihita cyangwa byumvikane ariko ni nayo mpamvu tuvuga ngo yiba hari izo mpaka zimeze zityo hazabaho uburyo buteganywa n'amategeko nanone yuko bakora referendumu abantu baratora bagatora ibyo bashaka ubwo bizadukiza
Ndabashimiye cyane Senateri Joseph Karemera umwe mu bakada bakomeye b'umuryango wa FPR Inkotanyi tuvuganye ku ngingo ahubwo ni ku byemezo byafashwe mu mpera z'icyumweru mu nama yabaye mu mwiherero ya FPR Inkotanyi isaba Perezida Kagame gukomeza kuyobora u Rwanda Nibutse abakomeje kutwumva ko iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro dusangira ijambo dufite undi mushyitsi mbasaye mubanze mwibwire abatwumva naho muri
murakoze bwana Karekezi nitwa Eugene Ndahayo ntuye iriyo mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ishyaka ryitwa FDI Mouvement National Inkubire
ndabasuje cyane bwana Eugene Ndahayo murakomeye
muraho bwana Karekezi
muraho ni ishyaka rya politiki mubigarutseho murakurikira politiki yo mu Rwanda no mu karere bwana Ndahayo mbagaruke cyane ku cyemezo cy'ishyaka rya FPR riherutse gufata mu nama yahuje abakada bajya kuri 600 ba FPR bagasaba President Paul Kagame ko yakomeza kuyobora u Rwanda mu ishyaka ryanyu icyo cyemezo mwacyakiye mute cyangwa icyifuzo
mwakoze bwana Karekezi ubone ntabwo mu ishyaka FDM Inkubiri ntabwo twategereje ko abo bakadere 600 ba FPR baterana kugira ngo bemeze ko Perezida Kagame ari buzongera kuba umukandida wabo mu matora ateganyijwe mu 2017 nubwo itegeko nshinga ritabyemera twebwe niba mubyibuka neza mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu ubwo byari bishyushye cyane abantu bagenda baturuka imihanda yose bagenda bavuga bati ikibazo cy'ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga ririho ubu ni ikibazo gikomeye abantu bagomba kugihagurukira kugira ngo iyo ngingo itahinduka twebwe rero uko tubibona mu nkubiri nuko dushingiye ku kuntu tuzi FPR uko iteye uko itegeka imyumvire ingengabitekerezo yayo twebwe tuvuga ko guhindura cyangwa kudahindura ingingo y'ijana na rimwe atari byo bizazana impinduka abanyarwanda bakeneye kubera ko Kagame yakwiyamamaza mu 2017 atakwiyamamaza ntabwo ari byo bizazana demokarasi mu Rwanda kandi niyo abantu bakeneye iyo mpinduka ya demokarasi ubungubu niyo abanyarwanda bose bategereje kuva iyi myaka yose ishize 20 nubwo na mbere hose ku gihe cya MLND nta demokarasi yari ihari
ariko navuganye n'umukada ukomeye wa FPR Senateri Joseph Karemera asobanura ko kuba ishyaka cyangwa se abo bakada ba FPR barasabye Kagame kugira ngo azakomeze kuyobora u Rwanda ari ahantu hakomeye yakuye abanyarwanda n'intambwe y'amajyambere agejeje ku banyarwanda
iyo myumvire ni imyumvire idahwitse idakwiye n'abantu bavuga ko baharanira demokarasi kubera ko nta muntu kamara ubaho abantu baba abaperezida baba abami cyangwa se abandi bantu bose bigereranya n'igihugu bakumva ko ngo bavuyeho ngo igihugu kitakongera kuyoborwa ngo igihugu cyagira amahano abo bantu ntabwo ubundi baba bakwiye gutegeka no kugera mu nzego bo baragezeho ubu ngubu ndibutsa ko turi mu kinyejana cha makumyabiri na rimwe. Ubu ngubu ahantu hose abantu ku isi hose abaturage b'isi yose barahumutse ibintu byazahumiriza nkuyobore ntaho aba ntabakibyemera. Mwarabonye ibyabaye muri Afrika mu minsi yashize dekaduhere ku byabaye mu bihugu by'Abarabu tugende tugere ku byejo bundi mu gihugu cya Burkina Faso n'ahandi. Abaturage ntago bakemera ko abaperezida bigira akaraha kajya he. Icyo kibazo rero cyo kuvuga ngo Perezida Kagame ngo yahagaritse genocide nibyo bagenda bavuga ngo yazanye amajyambere ngo ni rudasumbwa rwose ngo avuye ku Rwanda ntago rwazongera kugira amahoro. Ibyo bintu biranyibutsa ibyo muri za 59 ubwo umwami nawe ya igihe igitutu cy'abarwanashyaka cyari kimaze kimugereje aharenga bavuga bati umwami avuyeho abagore ntibabyara inka ntizabyara nta mvura yazongera kugwa mu Rwanda mbega byarabibaye nkaho ari imyaka yanyu mu Rwanda rwaba ruvuye rubayeho rukava ku isi. Ibyo bintu rero murumva ko umwami yaragiye kandi u Rwanda ruracyahari na Kagame rero nawe azagenda u Rwanda rusigare. Ibyo bintu byo kudusubiza muri imwe niyo myumvire mwiyo ngengabitekerezo ishaka ko gushyira ku gipimo kimwe igihugu n'umuntu ni ibintu rwose abantu bari bakwiye kwamaganira kuri. Nabonye ko
ariko Kanada hari
ngenda byumva ku maradio cyangwa se nka bisoma mu nyandiko hari n'abanyarwanda bageraho bakavuga ngo Perezida Kagame ngo atongeye gutorwa ngo bakwiyahura. Sinzi niba babivuga babivanye ku mutima cyangwa se niba ari igihunga bafite kubera imyaka 20 yose bamaze muri mu butegetsi bw'igitugu aho nta muntu uhumeka aho inzego z'umutekano zahahamuye abantu nta muntu ugishobora kwitekerereza kubwe nta muntu ufite uburenganzira bwo kugira icyanenga. Murabizi abanyamakuru ukuntu babishe hari abahunze murazi abakuru b'amashyaka
Buganda hayo
Madame Vugitwari ukuntu yagiye kwiyamamaza mu 2010 agatabwa muri yombi ubungubu akaba yarakatiwe ari muri prison. Murazi Ntaganda Bernard, murazi Perezida Pasteur Bizimungu nawe wari wa amaze kuvanwaho na Kagame agashinga ishyaka rye bakanga no kuryandika ndetse banamufunga we n'abantakiruti nka n'abandi benshi ntavuze barwisereka baciye imitwe.
Ihangane gato duhinaho ngaho abo banyarwanda muvuga bavuga ko Kagame bamwifuza igihe cyose n'abavuga ko babana nawe kugeza yizagaruka barahari bari mu banyarwanda bagera kuri miliyoni hafi enye basinye bagasaba inteko ishinga amategeko ko yahindura itegeko nshinga kandi ni nabyo muhanira demokarasi n'ubushake n'ubutegetsi bw'abaturage. None abaturage bahagurutse basaba ko inteko yahindura itegeko nshinga mubivugaho iki
Bwana Karekezi? Ibyo ngibyo umaze kuvuga nange narabyumvise ariko nanone ndagira ngo nkubwire ko ngewe FPR nyizi neza. FPR ngewe na ku gihe cya guverinoma ya Twagiramungu nari mu Rwanda na redirector wa do cabinet muri ministeri y'itangazamakuru iyo guverinoma ya Twagiramungu yamaze amezi 13 iki gihe cyose nari impari nari secretary executive w'ishyaka rya MDR nzi twakoze amanama yose yo gushyiraho inzego za leta na nari inyarimo nzi ibyavugirwagamo n'ibyabaye tureba n'amaso yacu. Ngira ngo uraniyuka inyandiko ishyaka MDR ryashize ahagaragara ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 muri 1994 hashize amezi make gusa iyo icyo bitaga guverinoma y'umwe kigiyeho. Uzongera uyisome uzasanga icyo gihe ibintu twavugaga nta cyahindutse. Nibyo rero ibyo ngibyo bavuga ngo hari miliyoni enye z'abanyarwanda ngo zishaka ko Kagame yakomeza kuyobora igihugu mu nyuma y'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Ibyo bintu byose ni ibintu bishingiye ku iterabwoba, ndetse nawe ugomba kuba wariyumviye umukecuru wavugaga uko bajya kubashaka bakabasinyisha, bakabatwara mu mamodoka, bakabajyana mu maresitora, bakabagaburira, bakabashyira mu mahoteli n'ibiki byose. Wumvise ko hari n'abatazi ko hari n'ingingo y'ijana na rimwe igomba guhinduka, umwe yivugiye ko ngo ari ingingo ya cumi na gatatu. Urumva rero ko ibyo bintu kandi ukaba uzi, iyo uzi uko inzego z'ubutegetsi mu Rwanda ziteye, uko zose inzego za leta n'iza FPR usanga ari bimwe, ntago rero byari bikwiye gutangaza ko abo baturage bagenda bakabafata bakababwira ayo magambo, kubera ko bakayakurikiza, kubera ko bazi neza ko utayakurikije wahasiga ubuzima bwawe.
Ariko bwana Ndahayo, umunyarwanda twumva ari mu Rwanda, mwe muri mu France, agira ati ibera mu Rwanda mwe ntimubizi, ntimumva politiki y'u Rwanda aho igeze. Ibyo byose abasinye ziriya nyandiko zisaba intego kugira ngo ihindure itegeko nshinga baragira bati tuzi neza uko Perezida Kagame akora n'uko adukorera n'icyo yadukoreye. Mwese murateganya kujya gukorera politiki mu Rwanda, ahubwo mugire muti ari amatora mu myaka ibiri iri imbere muzamuye arimo?
Twebwe muri FDI Mouvement National Inkubiri ntago duteganya kujya mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, kubera ko tuzi icyo bizatanga. Ndakwibutsa ko wenda tutari twajya muri iryo shyaka rishya ryitwa Inkubiri, twari muri mu nkingi. Amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi ubwo Victoire Ingabire yajyaga kwiyamamaza, namwe mwarayakurikiye muzi ko ibintu byagenze. Dufitemo rero experience ihagije kugira ngo dushobore kwerekana ko amatora ayo ariyo yose ashobora kuba mu Rwanda muri iki gihe nta kintu ashobora guhindura. Ngerekana reka nguhe n'urugero nkurikije uko ririya tegeko nshinga ririho. Ntabwo ari ingingo y'ijana na rimwe gusa, ahubwo itegeko nshinga ryose ry'u Rwanda ryubakiye ku nkingi ziha ubutegetsi FPR.
Aho se bwana Ndahayo, mushatse kumvikanisha iki ku itegeko nshinga ritatowe n'abaturage ubwabo?
Kagame avaho atavaho ntacyo bihindura, kubera ko sisitemu izakomeza ibe imwe. Nk'ubu ngubu njya numva ko koko ngo hari abantu bateganya kuzajya muri ayo matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi, ariko njyewe nkibaza niba basubiza amaso inyuma bakajya bareba uko amateka atwigiye. Faustin Twagiramungu mu bihumbi bibiri na gatatu yagiye mu Rwanda agiye kwiyamamaza, agezeyo yari umukandida wigenga, agezeyo nta za mitingi yashobora gukora, bazose abantu be barabakubitaga cyangwa se bakababuza kujya mu ayo manama. We na ubwe icyo gihe amaze no n'amatora arangiye, abenshi bemeza ko banamwibye amajwi, ari nawe wari watsinze, usibye ko utabibonera gihamya
n'ibivugwa ariko nta kimenyetso.
N'abanyarwanda nabo niko bavuga, kubera ko bavuga ko bari bamutoye, hari n'abantu nabo banahunze bari mu babarura ayo majwi, nabo bashobora kwemeza bemeza ko Faustin bamwibye amajwi. Nta nubwo yashoboye kugumayo kubera ko bakoze ku buryo atahaguma, ndetse ahubwo bahise banamurega ngo ingengabitekerezo ya jenoside. Ni nayo mpamvu yanagarutse. We mu migambi ye yumvaga agomba kuzaguma mu Rwanda agakorera politiki. Mu bihumbi bibiri na cumi Victoire yagiyeyo, ibye abanyarwanda isi yose barabizi kubera ko babikurikiraniye hafi. Noneho ngubu rero umuntu akavuga ati njyewe ngiye kwiyamamaza mu Rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi, ndagira ngo nkwereke ko ibyo bintu bidashoboka.
Noneho se nsubiye inyuma mu byo mwavuze, mwese murumva tuvuge muraharanira politiki, muraharanira ubutegetsi, mwaduha nibura igihe mwagira muti ishyaka ryanyu FDI Mouvement National Inkubiri muzajya gukorera mu Rwanda ari ishyaka ryemewe n'ubutegetsi?
Twebwe ntabwo tuzategereza ko ubutegetsi butwemera, kubera ko n'uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda ku gihugu cyacu. Ntabwo rero tuzategereza ko FPR izahindura noneho ngo ikatubwira ngo rwose ngo nimuze ngo ibintu bimeze neza ngo noneho ngo tugiye kubandika. Oya, ntabwo nta buntu bwa FPR dushaka. Twe turashaka gufata uburenganzira bwacu. itegere ntagiye nabo nakubwira ngo tuzabiwe ubwo burenganzira tuzabufata mu mwaka umwe mu myaka ibiri cyangwa itatu icyangombwa nuko twebwe tubyigisha abanyarwanda bakabyicengezamo bakumva ko igihe cyo kugira ngo bisubize uburenganzira bwabo kigeze ntago rero nshobora kuvuga ngo mu myaka ibiri mu mwaka umwe mu myaka itanu bizafata igihe cyangombwa ariko icyo gihe kigomba kugera
ndabashimiye cyane bwana Ndahayo Eugene tuvuganye ari Lyon mu France umuyobozi mukuru w'ishyaka FDI Mouvement National Inkubiri namwe inshuti mwakomeje kutwumva uyu munsi ndabashimiye namwe kandi